Happy birthday, Abdul Nasir. This is a surprise from your mom, Trina Chuna. Amizi Group Hoye. Ihansi Munga, Yanni A, E, O, Moja Bande. Siki Yautama, once upon a time. Mama Wajala Mandani Uwe. Akimulika Mulungu kwa kumupaka kula na kazo. Afrika, siku ya kwako we, unasherekea, happy birthday,
so imbe,
happy, yeah. Happy, happy day, happy, yeah. Happy, happy day,
ndoto zako ziwe kweli mwanangu, mama yako anaimba, ukulire zulu dede, usini unakugoera.
Kaka Saidi na dada kumwana kombo wana kumbea kukulire zulu tota kisha ankoli Geraldina ankoli Juma wana kumbea maisha mare mwana wao zangeza mwaka happy happy day tunakuimbia. Happy happy day,
leo ni siku ya umbizo.
Happy happy day,
mema mema tuakumea toto.
Happy happy day,
uzangeza mwaka.
Happy happy day,
tunakuimbia.
Happy happy day,
leo ni siku ya umbizo.
Happy happy day,
mema mema tuakumea toto.
Happy happy day.
Wapi marafiki Sumeya na Michelle? Wapi nyanya Kanze Kenga? Babu Kalama Jefwa, Jefwa tupo naye. Pia bado tunamkumbuka sana.
Once upon a time, mama wajala mandani uwe. Akimulika mulungu kwa kumupaka kula na kazo. Bingo is Afrika, siku ya kwako we. Unasherekea, happy birthday.
So imbe,
happy, yeah. Happy, happy day. Happy, yeah. Happy, happy day.
Ndoto zako ziwe kweli mwanangu, mama yako anaimba. Zulu dede, usini unakugoera.
Happy day,
Kaka Saidi na dada kumwana kombo wana kumbea ukulire zulu tota
kisha ankoli Geraldina ankoli Juma wana kumbea maisha mare mwana wao
zangeza mwaka.
Happy happy day, happy happy day,
leo ni siku ya umbizo.
Happy happy day,
mema mema tuakumea toto.
Happy happy day.
Saxo, solo, cheza, cheza. Wapi aunties, mwanapili, Jennifer, Levina, Auntie Hadija na Auntie Janet. Wanakutakia heri njema ya kuzaliwa. Ni Hamsi Munga, siku hizo nanita baba mlezi. Happy birthday Abdul Nasir. Cheza, cheza. Super producer, Super Musa. Wabembelezo iskie.
Uzangeza mwaka. Happy happy day, tunakuimbia. Happy happy day,
leo ni siku ya umbizo.
Happy happy day,
mema mema tuakumea toto.
Happy happy day,
uzangeza mwaka.
Happy happy day,
tunakuimbia.
Happy happy day,
leo ni siku ya umbizo.
Happy happy.
happy day.
Mama, mama, tuwakumbea toto.
Happy, happy day.